virginmusics.com.
I just wanna spend my life with you for the rest of my life.
It's too kids, baby.
All right.
I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Nife unisike ufiniko sike mpenzi. Kama kitanda ni tuko wote, kabri ni tuwe wote, dear mpenzi. Turn around nikumbie, hakuna wewe bila mie, hakuna mie bila wewe, la sisi. Umebariki wa roho mpenzi, ufituzi kane ungu la sisi. Wakileto choko choko mpenzi, hatuna time to put we say. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleza my boo. Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleza my boo. Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Yeah. Mimi kama wewe, wewe kama mimi. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana, lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria wena mimi. Kitu nachopenda unakomana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zawadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. Weso get involved, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Sitakupata na tamando, mana kipiga kazi na chungamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo kasani daga. Wasione tuchombo kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wawo kwa shida na bra.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
What's up my boo,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell me baby,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi, tukigumana wawili mpenzi. Yanane ya baki nani mpenzi. Ayaya. Viko vitu vaku nitenganisha na avo, ila siye nilie na esasa. Sababu niliapa kumpenda kamwa kutomwacha. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
It's Servala baby. This is Banaba Boy Classic.
With VirginMusics.com.
Boozy. Golden never gets old baby. Yes sir.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell your friends, tell your best friend, we're back in the game.